of your guys' songs from Livery Boy just right now.
Yeah, Livery Boy 2.
Let's go.
Yeah.
Chinja koka life kanyu vina kona songo yanyu mukubomba ni noma wano, that's why sifu ni konkala wala tie fya ulesi ni wala wala fya malesi ni wala wala fya majelasi wala wala so ndieti sun kama fauzi ama fauzi
tie
sun kama fauzi ama fauzi sun kama fauzi.
Bachikwela kulike magaga, me have been doing this for a long time. Magaga, you was still young, ukali nunka mkaka. So start from today, you should call me your dada. I can generate nothing to something. If you wanna know, you can come and give you something. I feel like I'm riding Bugatti. First is pending, ni mwabwela vangati. Ha, I don't have time to waste, bro, I have time to wake. Listen, I don't have time to hate. Has a king case, uza kanipeza wala.
Fia ulesi ni wala wala, fia malesi ni wala wala, fia majelasi wala wala. So ndieti sunka mafauzi ama fauzi, sunka mafauzi ama fauzi.
Live Boy 2. Yeah.
Soon come a fuzzy.
Well, it's not good, good, that's why I need to wake, wake. Everybody saying, wake, wake, that's why I'ma say that work, work. Vina kochi songo chidedeshe, wachumfwa na chimbi chifyenteshe. Ndelo mbaka tula mvendeshe, that's why ndetila timunteshe. Mukubombe mpwisha pulesha, so that etwa pwisha kolesha. Sila kuboibe kukowesha, that's why ndelandila fiati.
Fya ulesi ni wala wala, fya malesi ni wala wala, fya majelasi wala wala. So ndieti sunka mafosi ama fauzi, sun kama fauzi ama fauzi.
Erikesh
sun kama fauzi
sinifuna na malesi
lesi
bila bwanji renti avuta landroti ati afuna chekashi savi mvela ivoboto sandrama malesi chinja kalaifi kanyumu mtu wanga bosa katosa hafu ni kukana ushingano samvela ulesi vakamba osa ivala kunyumba no unga fina kadansi kanyuno mawanu iseti fomo vini sabakulu fosi yole manga na mwachibuku sebenza ni noti kubela mundu.
Ya ulesi ni wala wala, fya malesi ni wala wala, fya majelasi wala wala. So ndieti sunka mafauzi ama fauzi.
Live Boy
sunka mafauzi
cash
ama fauzi. Sunka mafauzi
Tene production, gentlemen. I'm quiet.
It's a boy K Junior, aka Brain Shaker.
Hot Shiny
Abu. Said louder, the call.
The league will see you. 5-2 stars. 11 a JY. Yeah.
Soon come a pose.
Exclusive from ZomExtra.com.